yande joni terminta sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kor jagnal e modon on sambe habaruji men hande dartanani nyalande hande de wonno nyalande ittandere duniyar do fila ko darto himbe raabaabe non ni sadormaaji har fila ko darto hebugol ndiyan no tawa sanne der gallu nyame do en de nyala deedo en nanan kampanyi kawji ndiyan di e himbe wurugo ko haali do majju hande yewtere men pendol studio kalangu no dara hono laabi laamu joƴƴinaaɗi e ley ɗereji kolloji hono faanden hono hawju kulleteje kawtaaɗe ɗum duka en kaltana filla to en nante sawa région mo maradi kori jam woni e moɗon Soumana Amadou jangganta habaruji e fulfulde yerno mbirnomi on ni hande wonno ñalaande ley duniya ittanaande ɗum won sappo jere lewru joyi ndu enɗan ittanaande yaade e himɓe laatiɓe raaɓaɓe ɗum woni tawrete ɓalli muɗum en no goodi boɗol ngol wona boɗol lobbol ɓen ɗon dukonɗan ni hunnoon ko laati hikka ɓe mbi'e koƴƴana dow filla po no fawar jom foyre meɗen huɓɓa faa duniya Allah fuyya kañum on koɓe koƴƴi dow muɗum kadi jatu mumuni kam woni hoorejo maɓɓe nani ko haali e dow filla majjum bande Moutari Mouhamadou Fotto e batu maɓɓe o
C'est en fait une journée qui a été instituée par
Nyaloma non mo leydi États-Unis itti gam surtout de ko himbe do jabiyaako e hakke e jabiyaabe kana hokke gam kambe du e tagaabe ni non hano meden nyaloma odu nyaloma non ittaado ko watta pelle jinganoje hakke jabiyaabe duro kebana himbe be walliroobe gam dalila jabiyaako gu kibe godi sa dormaaji kiwdi de har tewtude hakke mabbe non na de dal jonde mabbe caka himbe non gam do der leydi Niger no wodi wadotoobe ir himbe be
non no hannde nde nani wonno ko faande himɓe golloɓe maternité Issaka Gazobi ɗo enen gallu ñamey honoɓe wonɓe le syndicat ji mbiteɗo Saint-Famed kañum e semence e fawarjo Sujasa ɓe gaɗi haala mabɓe yaade ene golle mabɓe gonno jaara saɓe mbi golɗe ene galano gal no woɗiri kulle mabɓe fu no jacci jacci ɗum wona koɓe kaldo muɗum sevikettno nano Mouhamadou Abdoulahi latiɗo kaaloɗo inde golloɓe maternité Issaka Gazobi ko haalni Nafisa Adamu dow fi oɗo
au lieu de porter secours à la population
fadde nimbe latade pabatobe nimbe gartana na waybe nimbe alla e rafi gollirol no wodiri e rafi gineji gollirteedi kewdi kambe safareji batte majjum wadi ko min burti hande iluno ga e didi lewru fevrier adiji kewdi dibe koji dim fey gotel woni yottinaka wodi be jidi be gadda amin joda kale heba min gadda e mabbe habbidade dum wadi ko min cali dum min tiltini orejo maternité o itte cede ko gomnanti tokkata loktorore nden do yoɓe min ƴami du e ministre on duroit ko wattatawe maternité o laato maternité lobbo si hana kulle ɗe min ƴamtiɗe yottina min koƴa lawol fuu kandugol ko wattatawe ɗum heɓane mo solo
min andino ɗo wiide hono directeur général ɗum kawjiɗo maternité Issaka Gazobi on ɗum min pila kemo gam batte o haala kanko ɗo ko tawata makko o wi yaade yesso waro han o fillo kanko du se wakkati on yettake nonni fawari jon du konɗa hara habaruji ɗi anna no tawa du konɗan ni hono ñaw wonno duyoje kam wono ko yi'a hara to enɗa arlit nder nokkuje nokkuje muɗum ɗum waddi ko fawari jon ko watta sukaɓe sappo ka en wonko yi'a tawda e ñawgu enɗa ɓe gandanama du konɗan nokkure to ɓe ndesa gam batta ɓe jaɓe daɓo himɓe heddiɓeɓen pesogal du konɗan ko watta ko sukaɓe hissa ɗum du konɗan ɗon no waɗe e ley balɗe garoje ɗe ɗum wonno du konɗan ni sukaɓe e lebbi jeegom fayade duuɓi sappo e nayyi nani ko fawar jon du konɗan ɗum ɗuɗo ballaga MSF kam wono fedle duniya loctoroɓe ono filtoɓe no sawra himɓe major Maazou Ali Sofo kañum woni hoorejo loctoro ne enɗa nani ko haalni bandimi tawatode Arlit Ousmane Oumarou
duyoje ñawno hulƴinimo hannden sanne gam ndenno ko ɓuuri hewde sukaɓe e gaɗanaka tuugal maggu nder cukaku en ngu nanngata amma hannden faa mawɓe igu nannga ɗum en nde allah jaɓi tuugal ñaw gu waɗoyte ɗo arlit nder balla pelle balliroje himɓe dow filla cellal ɓanndu sukaɓe lebbi jeegaɓiɓe yahde duuɓi sappo e nayiɓe tufete nder loctorore arlit wala du ko ɗum yoɓa ndenne miɗo watta daane yimɓe gadda sukaɓe mumen ko watta ɗum jaalo ñawgu bangeere indirane quartier ton ɓe duyoje nangui ɓen paddete ñawte ɓolɗu ɗum fuɗu nder balla fedde wallirore himɓe indirane médecin sans frontiére illa saroɓe sukaɓe gui'i alama ñawgu e sukaɓe mumen to ɓe daroɓe keɗo goɗɗum ɓe doggira loctorore hannden waɗan sukaɓe sappo wonaɓe ɗo ñawte ton forba
kiri horejo leydi Niger Issoumou Amadou omo tawa illo alangal endan hono tawete Rome gallude lamor leydi Italie nokkoto fottoy e battu gadaado illo kiya sappo jerti warde hono noga e go lewru joine won e der mudum hakkunde leydi Niger kany e pam kawon fetele duniya hawjinde fila harande e nyamre ndu kondani no tawa sigila mawdo ko wada hakkunde leydi Niger kany e pawar jeni pam on endan gam batte hollude hono sadoro maji ko tahar fila dur duggul e rafo ngon go nonni e pawar jeni kondan do fila janginol suka bibbe rewbe e pawar jeni kondan tawa ko na muraduji tewtugol kejolal ndiyam njarta an nokkuje de fu e wadde ko nan suudu ko te suudu demo e le nokkuje hande wadde de endam non ni fa hande do horledi Issou Mahamadou holli du le majjo wi no wodi wonko ko kulle kede keddide kan te wadama jonno woni hono dum o yottini dum yaade e horejo pam on endam fawara jondu konda ni harfilla ko darto hono ndiyam njartedan da endan enan do edan jaccana himbe nyame sanne ko edan jaccedo konda nyala de fu hono pompi di galana gadda ndiyam no handir eno wodir hundu non ko lati en anno wajibi tawi ndiyam hebaama heba himbe ngada ngurna mu en nani ko himbe le wurgo enan kali e le wakkati mo kalto enda Allah min wa sharri hojo hal mabbe kali dum falabi
parce que ici nyaloma mu diyam wala jamma du pompiji di gala diyam himbe tampi gomnati no hani wallira himbe gambaade himbe no gidi jaha mayo mayo gon wala diyam wala du mu anda ko jairi hebbini mayo gon tundu woni no wada kogo wala diyam
comme le fleuve est plein de sable il n'y a pas d'eau
wala irdi sandes de gonga miden tawda sadornan diyam min mi walu mi do dari he kode an denon ko mi hebi bidoy sappo ko de neddo waray do du so sayde soodi bidoru fu laso mayo gon go wala diyam gam min mi hiri gita to jo en motoje duggini pedditi ko
boy moy zone chamna kampor por ko yango ga traverser ko bisa
nani wantiri faanar fila ko dar sadama ndiyan dan wadi ko kampaniji kaw jidi ndiyan di kay ndukon be ngadi himbe jodo kala ngam batte be andina dum to sadar mo jubi spen kanyu e sen nene ne kay du hono biete do sadiku mahamadu directeur kaw jido hono fawar jo ni spen en dan o holli dum bandimi gungu mahamad dan tani
la qualité de l'eau suite à l'arrivée des premières pluies
yele to barande natikimi wadi ko ndiyam pompiji din wajjia yewon eterde ujunere ko wattano eterde ndiyam ujunaji sappo e joyi dun dara kina illu didi juin jo o terde keme didi e chapande joyi tan masiniji din ngori no poda no kuje to ndiyam dam mo jinte mawde den kerta podira ndiyam no yidiri ko warta dun ni min gonbi den mojjina miden nilda nimbe na ko gollobe sarusi je spen e sen ben fu kaura ko heban tadum mosala fani be gallure nyame ben keba ndiam jartedam ba ko no kuje to ndiam mo intedam no don ute dun do min kebi min utidi no kuje didi yade yeso nimbe no keba ndiam jartedam no andirno dun wadi komde watta dande yade to nimbe kinno ndiam dan to be bonuda
donc pour les besoins vitaux
ko watto hono dilla wambe leyde mu en yaade leyde tubakobe kemen jeego e noga e jeetod latibe hono hebi sadorma gan tewtino yaade jodo wade Italie kany e Malte leydi de enda leydi tubakobe no jabbe be jodo alangal enda be kebbe jabbitam tan Espagne be kebbe jodo seeda kalay dum waddi du konna fodo fodo hakkunde leydi de enda leydi tubakobe Europe dum enda du se jiyama hakkunde leydi France kany e leydi Italie ciagal mundu konan tawa leydi Afrique du kono lati do wondo kambe be jii ko be tawda e sadorma kambe himbe be enda leydi enda hore mu en himbe mu en fu galana kala hunde fudo majjum ko dun saabi ko leydi galana kala Hassan Boukari goto lati do neddo non gollo o na biye du konan jingonobe suru baba ngon alternative espace citoyen o halani himbe e do filla ka endam nan ka hala makko halni Moutarou Hamadou.
Ce silence n'est pas.
Ko leydi Afrique de deji do filla ummotobe leede mu en fa leede tuba ko be dum haydinaaki ana aranna majjunni ko yidum hala do filla wombe no maya do pedditol mayo gan heetude leede tuba ko be de ardibe leede Afrique be ko kay fillaaji di sembe tawidu har leede Afrique himbe be gonno tukkira ko nata mayo goje himbe elana rufidiyam en beedu dudal en fu Sudan e leede funnaange Afrique uwi gar Libi nati lanaka leede tuba ko be kewde misali leede Italie jalaka jabbaade himbe ter ardibe leede Afrique beedu wala biudo tonka du halaka dundu tawte gan himbe killaka yamata yeyata ardibe ko wadi ir kulle de fuuno gada
tere obligé de réagir
nanne wonta fila ko darto hono ko wete ndendo ri tay kondo leedi Niger en ko haane wadde debere mudum indi tra dum coupe al faga na haane wadde no gay tati yaad no gay ene lewru ngon der mudum dum hon nyala garay enda dum saabi ni fawar jonno tawe ko watto hono fijoobe kemen jeegon yobe leedi ko to sappo e le duniyaar ngaram potta do enda gallude nyamen de fila ko darto sigila hono odo batu wadde ko ekkitobe chapande jeegon be tay kondo be leedi Niger no tawa illu hande ne enda du ekkintino janginol der galdo nyamen dum du konnani ekkintino mo faande al faga Honda mbiteɗo Marcus Kolofel kañum wonno aadi ɗum fa ɗum waɗa fa ɗum wooɗa. Nani ko faar jooni ni hono mbiteɗo Souleymane Boubacar Gama ceɗɗiɗaɓo hooreɓe hono fande ni hono fedde hawjinta e kondo leydi Niger o halni min dow filla nafaka gollal ngal ɗo.
C'est dédou nous coach.
Ah, et kintinoɓe amin fa heɓa keɓa andal fijo ko leyɗe duniyaru ko taekwondo ɗum ɓe keɓa ɓe paama laabi kawjiɗi fijo no warɓe to fijo ɓen kawjorte ma no ɓe natirta e fijo ngo fatimode. E kintinoɓe amin du heɓa ɓe gaɗa sembe e golle maɓɓe noon no natorto e fijo ngo eno hawjorte e caggal nde gasi. Waɗoɓe taekwondo mawɓe ɓen wawde jogade ɓe oɗon andi du ko Marcus neɗɗo non piccaɗo sannen fa fedde leyɗe duniyaru no andi do makko nokkure makko nden do no andira kulle e gollitirɗe lobbi fartay kondo
des athlètes de haut niveau.
Kettine sigilaji studio Kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaru do Facebook studio Kalangu.
Facebook studio Kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum.
Nonni wontiri laabi laamu joƴƴinaɗi gam batte hono potaɗe pamara waɗa hakkunde himɓe joddiɓe taɓe ley guri ladde no kuuje ladde ɗum wonno remoɓe duroɓe ko nandi e muɗum ɗum ɗon dukonnan ni inditirama ko wiyete hono ko fo dukonna département du e ko fo deb nannene kay ɗum ɗon wonno ko fa hande no ndaare ko watta ko tawi himɓe waɗa jonde jaam kano won laabi ɗi enɗa himɓe ɓen andaɗi sanne kodi andaka du si en ndaari département tesawa dukonna no tawa ɗum andaka sanne nder région mo maradi ɗum waɗi ko fande ni secrétaire kawjiɗo golleji hono fawari joni ɗiɗo laabi joƴƴinaɗi o filla neke himɓe fa woɗi ɗo filla ka nani ko sani lawali haali haalan dukonna Moutaru Hammadou bandi min jatto e nda jahangal
au niveau du département de Tessawa.
Aide département mo Tessawa min keɓi yaadi yeeso farhawjinede ana ko natta nokkuje gam fitinaji golleji ɗin no ɗon yaara no wooɗiri filla durwidol e surude haɓo caka duroɓe e remoɓe ɗum du no woodi pelle kawjinaɗe ɗum ley département on no woodi fedde hawjinade nokkuje gam surude gacceji nder commune uji miɗen godi ko fokom fedde hawjinade ana ko natta nokkuje ɓurɗe famɗude no woodi ndeni rafi potal waɗi fuu pelle kawjinaɗe ɗen taƴata kiita laabi tati woodi no kiiteji ɗin taƴirte no woodi haɓo naato caka neɗɗo e neɗɗo no ɓe ponnirte ɗum ɗo ley pamral baasi on surirte nde heppaama nden ɗum yarte to fedde ko fobbo to jowro wuro on kam laati hoore jomum ndeni ɗon ɗo ɓe keppaama fonnede fuu ɗerewol windete lilde to laamiiɗo wuro on ma laamiiɗo leñol ɓen do tefa taƴa kiita on ndeni ɓe keppi ɗum ɓenlilde suudu sariya ndu kanɗo waɗa komonde ni heppi nden ɗum lildete to suudu sariya mawndu kelooru sariyaji joomum waɗa noddi taaki tan amma nder département mo Tessawa o fitinaaji kewɗi ley pamral ni filante mosala nimɓe ponne ɗuuɗa ko yarete to suudu sariya mawndu ko hisaagu waɗa ɗuuɗal rafi potal caka durooɓe e remooɓe ley département mo Madarum fa e gidan ruuji ɗum ɗuuɗi ɗum do gam Allah e ɓada ki maɓɓe hedde e leydi Nigeria gam ɓe gala to remte ko ɗuuɗi nani du jama'aji maɓɓe kewi amma sana ɗum kay Tessawa kam woni ley ponnogal nokku nayaɓo caggal dakoro far rafi potal caka duroɓe e remoɓe
par rapport au probléme foncier
dow ɗum won ko habaruji men e fulfulde tilisseni elen jon kambo ɗe hewtuten janggo on nana habaruji fulfulde komin cigalinto en ɗo endan ni studio kala ngu Asumani Sina ɓatte ke fa waɗa habaruji awsankore assalamu aleykum mbalinta jam waali
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtol ɓalli e golleji
ñande fuu dow studio kala ngu yewtere pindinon
juuda altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyi e mintaji capanɗe joyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kala ngu yaadu leydi Niger